kapa kanti ugula mina ndoda sengayibhedlele abasigula sonke xa sishana ngamaxesha omnye agula ubusuku bonke thimbilini ngo-8gxeka lokanayi kangalalo kwayenaokanye zenza bhekele zam
Hayi ke lishayile manene uvuke lutshakalashe ntwana khalisa impempe ndithi ndisiphumlele nazi ntshaba sifuna undichela ndithi ndisipholele nangumhlaba endijikela hayi bo Grandsha Buddha la Buddha kudala sipusha lento tyani futhi siyaqhuba bathi siyajuluka enhle kubomiwa ngamafutha bathi siyakhuthuza enhle kuba sikhumbuza amakula hayi bo qhubekani nibhala intsomi simply he amazing from the coast to ejozi enkosi ndithi ndiyama ndikhalisa umlozi ijoni makhosi ndiyakhuza awunantloni hayi bo there's only one me league on my own this forever you'll see Kings of the throne, there's only one P, one G, O, D, forever living in me. Hey! Yekinto zabantu mfethu. Yekinto zabantu Buddha. Ah, yekinto zabantu mfethu. Yekinto zabantu
kula vethu ngamajita bacinga bandilele namthethwa ndililanga qha ndiphezu kwamabele buke i-n ndiyazalwa itsheri yami niki khekhe ucinga ndifuna umfazi wakho akho sidingo banikhephe kusasa liyaqhakaza xa ndivela kuyachaphaza bathi ndisendatyebi nobulihlu ndityisa kakhe bawundityela ixesha ndisokolisi ndiphuma kanje bawuzondakhela ndisokolisi ndikubetha phandle uribuka iviews itimeti hayi bukulwane anzongathethi ngeviews ndim imbuzo ndijonge kakhe what a life njengorinse paradise what a time aze ndilimise elingahambi yekinto zabantu mfowethu yekinto zabantu yaqonde yekinto zabantu mfethu yekinto zabantu yaqonde
yekinto zabantu khoza ubaza abantu kulepha enyadu nosekhumzu nomzwa abantu nzima uphumelele xa ubukhule pha enyadu bastil ndiphumelele ngoku ndikhule pha enyadu so you fucking with my money gaqel khala kube kathathu never lose the juice mna ndivuka ndiyayinqakula clever like mapabuti swembula khulantuka dala ndibhizi ndirhabula dala ndibhizi ndihlakula look fires the game ghost yafana song but I'm a different breed uzungathi andichong if this shit is with the niggas kuma ukuyiqabhuka inyonga rhuzula semthatha xa sendifika imeke iba makam ngoku ndilapha entungo endinmile futhi andikazi uxhonga ndiseguqe ngamadolo ndiyindoda ndinebhongo ndiyindoda ndinesono ndiyindoda ndinombono ndiyindoda ndinenjongo ndisamile ngenombono ya ngoku sitshintsha umdlalo live ubaba lolo sikhule singenadada kodwa sikhuliswe ngoomama singala madoda singawo ngoku sibulela oomama singala madoda singawo ngoku siphandela boomama so yeka into zabantu posa into zabantu hlehla into zabantu ya yeka into zabantu suthanda into zabantu yeka into zabantu ya yeka into zabantu posa into zabantu hlehla into zabantu ya yeka into zabantu yeka into zabantu yeka into zabantu